Hello. Mi barrio. El Jiménez.
Stress is my pains, jamani kansa
utachekwa.
Eti baby kakuacha ndo jite kitanzi
utachekwa.
Ndugu yangu una shepu, unajibinua binua
utachekwa.
Hata kodi ujaripa, unajitubua tubua
utachekwa.
Ukijitamba utazua nongwa
utachekwa.
Eti gari nimenunua, kumbe umeongwa
utachekwa.
We acha ujinga
utachekwa.
We acha ujinga
utachekwa.
We acha ujinga
utachekwa.
We acha ujinga
utachekwa.
Ukimpigia baby ukaweka na loud speaker, kumbe baby you gonna baby
yatakushuka
utachekwa. Sando nini umelewa, unaanza kutoa vya ndani
utachekwa.
Umenunua sabufa ndo tese majilani
utachekwa.
Washabiki wa Yanga unaishi Msimbazi
utachekwa.
Washabiki wa Simba unajenga mwembe Yanga
utachekwa.
We acha ujinga
utachekwa.
We acha ujinga
utachekwa.
We acha ujinga
utachekwa.
We acha ujinga
utachekwa. Come on up, bossy pepe, chawa bossy pepe. Come on up, bossy pepe, ah pepe. Come on up, baby pepe, yamani baby pepe. Come on up, baby pepe, ah pepe.
Coming slicer,
B-Lover, B-G-W-A-Y, Mudali.